abashinzwe imicungire y'uruganda rw'amata rwa Giheke rwo mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda nibavuga rumwe n'abayagemurira. Ubuyobozi bw'uruganda buravuga ko butabona umusaruro wo gutunganya mu gihe abarugemurira amata bo barushinja imikorere mibi irimo no kubahombya. N'inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Themistocle Mutijima mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Imicungire y'urwo ruganda rw'amata rwa Giheke iheruka kwegurirwa uruganda rwa Inyange rutunganya ibikomoka ku mata n'imbuto aha mu Rwanda. Ni nyuma y'aho koperative y'aborozi yarucungaga iguye mu gihombo cyatumye yambura bamwe mu barugemuriraga ayo mata. Urwo rwuzuye rutwaye arenga miliyoni 480 mu mafaranga y'u Rwanda, rukagira ubushobozi bwo gutunganya nibura litiri 10,000 z'amata ku munsi. Mbere y'uko rwubakwa, inyigo yari yakozwe n'inzego zishinzwe ubworozi yagaragazaga ko ayo mata ashobora kuboneka mu turere twa Rusizi na Nyamasheke turi muri zone rwubatsemo. Ubuyobozi bwarwo buravuga ko nta na 4% by'uwo musaruro wakabaye uva muri utwo turere twombi rushobora kubona.
Amata ava muri iyi zone uruganda rwubatswemo nta nubwo turashobora kugera kuri 4% y'abakenewe ku munsi. Uruganda rurimo rurakora mu gihombo kuko amata turi gukoresha uyu munsi turi kuyakora akoze urugendo rurerure, amwe ari kuva mu Kamira andi akava Nyagatare. Birumvikana yuko rero kuvana amata Nyagatare ukavana mu Kamira ukageza hano ahaza ku giciro n'ubundi, kuko ibiciro byashyizweho na minisiteri ifite ubucuruzi mu nshingano zayo n'ubundi nijyo bicuruzwa byahawe umworozi hariya Inyagatare cyangwa se Mukamira. Namwe rero umurwa ko yo wongereye urwo rugendo rwo kuyageza ahangaha iritiri rugera ahangaha mu byukuri yahenze.
Ubu ni bwana Isironi hategeka Imana uyobora uruganda rwa Giheke. Uko kutabona umusaruro uturutse muri zone uruganda ruherereyemo birasa nkaho bituruka ku buryo rukoranamo n'abarugemurira amata bayavanye mu borozi bakunze kwita bacunda.
Nk'ubu muri litiro 229 nakusanyije muri kenzeni y'ukwezi kwa gatanu ni amafaranga 780 nungutsemo gusa. Muri ugasanga ni igihombo ku muntu uyajyana hariya, kandi bo mbona niba bagurisha akabido ku 2,300 mbona bakwiye kutwongerera amafaranga kugira ngo natwe tubonemo akanyungu.
Nk'umuntu uhagurutse mu rugo ajya kuyashaka agacyura amafaranga 700 se yaza kugeza kuri mitiweli wazarihira umwana mu ishuri ukoraho kugira ngo bikomeze bipagurya babyihora basi. Twebwe twatwishimiye ko uruganda ruje ariko ruzaduteza imbere, aho kugira ngo ruduteze imbere ahubwo turi kujya inyuma.
Amabwiriza agenga igemurwa ry'amataho ku ruganda ateganya ko nibura amatata akabaye arenze amasaha 2 atarajyemurwa nyuma yo gukamwa. Abashinzwe amakusanyirizo yayo bakavuga ko nta bikoresha uruganda rwatanze byatuma ibyo byubahirizwa, ikaba indi soko y'igihombo kuri bo.
Ubu mu byo mwiri bishize twaje gukusanya amata agera kuri litiro 1,448 muri iyo litiro 319 twasanze twazikereranwe hafi 42% y'amata twari tumaze gukusanya. Ubwo rero nubwo ngo koperative yagiye ku ruhare rwo kwishyura amafaranga ayo mata kandi yaradupfiriyeho kubera kubura ibikoresho.
Abashinzwe imicungire y'urwo ruganda rwa Giheke bo bakavuga ko ibikoresho byatanzwe ahubwo bitarimo gutanga umusaruro byakabaye bitanga. Ikigaragara cyo kuba uruganda rutabona umusaruro si uko udahari, ahubwo mu ndorerwamo y'abakabaye bawuruha.
Twebwe kuvana amata mu giturage bayaduhera amafaranga 180 tukabwira ko tugomba kubishyura mu minsi 15 ya minsi 15 ikarenga bataraduha amafaranga ngo tubashyire. Abaturage nabo bakivumbura amata bagatangira kuyajyana he mu giturage kuyagurisha ajya muri Kongo.
Nk'aborozi twavuga tuti hariya ntihagomba kubura amata, ariko noneho niba umuturage azanye utujerekani tubiri n'urugero agahe hariya agahe n'uyu uhera kwa amwihera amafaranga hariya ngo nugutegereza ukwezi hari n'igihe ndetse bayabura gusa urumva umuturage atabari mu gupfa kandi n'ubwatsi bw'inka tubugura.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi uru ruganda ruherereyemo ibibazo mu mikoranire y'uru ruganda n'abarugemurira amata bishingiye ku kuba rwaraje basanga mu isoko rya Kongo aho bagemuraga amata atabanje gutunganywa. Umuyobozi wako karere bwana Kayumba Ephraim akavuga ko abo bagomba gusobanurirwa impamvu zo kubanza gucisha amata mu ruganda mbere yo kuyajyana kuri iryo soko basanganywe.
Bari abantu bita bacunda bamenyere kujya kugurisha amata muri Kongo, bari basanzwe bamenyere gufata amata yabo bakayajyana muri Kongo nta kubaza ubuziranenge ntaki. Turashaka kubigisha kugira ngo tubinjize mu gukora ubucuruzi bwa kinyamwuga. Nimvuga ubucuruzi bwa kinyamwuga ni ubucuruzi butanga ibicuruzwa bifite ubuziranenge. Nimwe mu ngamba yo kugira ngo tubakorere ubukangurambaga bahindure imyumvire bumve bashobora gucuruza mu muhanda bagenda bemye kandi batanga ibintu bifite ubuziranenge.
Birasa n'ibikigoranye ariko ku ruganda rubona umusaruro uhagije w'amata mu gihe abawurushyira barushinja kutubahiriza amasezerano y'imyishyurire no kutagira uburyo buboneye bwo kuyavana mu borozi ahubwo rukarindira abayarugemurira. ubwo yari mu ruzinduko mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda mu kwezi gushize kwa gatanu. Perezida Kagame yagarutse ku kibazo cy'imikorere mibi y'izo nganda zitunganya amata zashyizwe hirya no hino mu gihugu ngo zifashe aborozi, ariko umusaruro wazo ukaba utagaragara kugeza ubwo zimwe zihagarika imirimo kubera gukorera mu gihombo, aho umukuru w'igihugu yashinje bamwe mu bayobozi uburangare mu gucunga ibya rubanda. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.